Amawulire gagano mufunze omuyimbi omu amanyikidwa nga Medipa official yagwa mugwana omwalajja n'omu ebyadiira bikayamaziga kati bikuwe mu bujjuvu. Kwagala nnyo wadde ndi wa ghetto, sirina mane ntuba na kuwa pima obugemu kuwa ekidiya omutima weragalaga nsula mu mukwano laba nawambibwa mu lutalo lw'omukwano manya ntira vuko kazanyo kiriza wawangulwa wesonyiwe abakuleka wuulivu n'abalala noona baleke bagende muleke akulite aiye komawo mve mulavu y'obulumi manyantira avuka zanyo wawangulwa sonyiwa mu mutima wangesebaka wangamba mulinde umulinde nungamba liba wange weturishe yalingane yange umutima weragalaga nsula mu mukwano laba nawambibwa mu lutalo lw'omukwano wagala nnyo wadde ndi wa ghetto sirina mane ntuba na kuwa pima obugemu kuwa ekidiya komawo mve mulavu y'obulumi
Summer Guys Empire.